Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Alal bare noga lewru me hitande 2015 sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyi jettunonoo ɗo kabaruji ɗi hannde yo Oumar Waygalo nuhum jire won to ɓoggi jamɗe to on compétité wuyde ɗum onon walde adunara Allah ndu ɓe kolitiwide wakkati joni hono bonnanaji ɗi guuri e waɗɗirde les saha leydi meɗen ndi ɗum wembiɓe sanne Faransi dowliti metti muɗum ɗum wonono bonnana gannoɗo to Bambara mawde to les sappo e jetti lewru me ƴaɓɓinondu ndu ɓe mbi ɗum yedda sariyaji wiide fa kaɓorɗe lene les saha leydi meɗen ndi walde ministre made holitiwide wakkati fo on ɗi bonnanaji ana gaɗa toon kamɓe gubenodirteɗe ɗum woni plateforme ɗe ɓe kolliti wiide wakkati joni ɗum haɓɓi hoore mabɓe sanne hono ko ministre ma wi ɓe jalta le ngallure menaka ko nde ɓe mbi ɗum ɓe jaltata le ngallure menaka nde so wona ni armé mali o waro haybu nokku o fo ɓe mbi ɗum signina les sappo e joyi lewru meha ƴaɓɓinon ndu ɗobbamo ko ɗo walde ɗum onon huminino hono golleji gollirtele leydi ndi fa yetto yono kibaru ndima ko ɓe kollitiwide wakkati joni ɗati ɗi laamu o wonde yaltinde fa sakko hono ko sukaɓe jokkolɓe jarata laawi leleyji ɗi ko kamɓe ɓe tawda le oɗo golle ɓe kollitiwide du so laamu an wara fa golla hon ɗi golleji an hani wattude hono baale haalanane ɗe suudu ministre ɗum onon humminiɗo hono kulleji ko yaltata le leydi meɗen ndi eɓe kani wallirede ko yaata e millioji temedere e capantati ɓe kollitiwide le oɗo balligo wakkati joni ɓe ƴewa ɗati ɗi ɓe kani yaltinde le hen tawe yimɓe fof golloɓe le hono ɗiɗo golleji ene mbawi heɓude do hen nafa sécurat ɗi on ɗi kabaruji mawɗi min jogui noɗo hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade oɗo kabaru wakkati joni o yettimin ɓe kolliti wiide hono kohe jeyaddinkoɓe ɗiɗo mbarama le saha leydi meɗen ndi noddirteɗo Ahmada Ag hamma kañi Ibrahim Ag ina walen ɓe fuuduɓe mbarama le saha leydi meɗen ndi armé Faransi o kañum wari ɓe to ministre ɗum wonono Faransi kumini ɗon kibaru soldat siɓe o kanko hokki oɗo kabaru yooɓe yimɓele ɗum wonon Azar Dine kañe Ak mi hollitan wiyde hono bonanaji kewɗi gaɗɗi fewde ɗum won soldat siɓe garɓe fa balla saha leydi meɗen ndi koyɗe mabɓe anle hen kañe bonanaji gaɗoji wakkati fo fewde e jama o walde adunara Allah ndu ɓe kolliti wakkati joni o honno boneji ɗi gondi e waɗirde le saha leydi meɗen ndi ɗi wembiɓe sanne Faransi holliti metti muɗum ɗum wonono bonana gannoɗo le sappo e jetti lewru me ƴaɓɓinon ndu to Bambara mawde to ɓe kolliti wiide iɗin yedda sariyaji hono le saha leydi meɗen ndi hollitinde wiide fa kaɓorɗe lenne to ministre ma e hoore muɗum holliti wiide wakkati fo on ɗi bonanaji ana gaɗa to ɓe kolliti wiide wakkati joni o hono majireji gaɗoji wakkati fo to kidal toɗi so majireji ɗi ana gaɗa ɓe tinno fati hono kasara goɗɗo fo yiye le hen Ousmane Dikko
ele muɗum keƴaɗon secrétaire général Nations Unies kanko mongi hamdi wonko o tongi e ɗereji so holliti gueɗe ɗe fo basi seeɗa le Mali fo fawarde e keɓal jogala no gallure menaka nde worri hande ni yala plateforme ana heeɓe yalta toon ministre ma e hoore mum darano rende yimɓe wonɓe toon batu muɗum waran wadde fa kawral heeɓe e dow muɗum fedde humaninde ndenagu ONU daranto Nations Unies ana holliti waran wadde batu ɗu kaltidal hakkude gouvernement Mali e dental guɓe aza wadde ɗe fa kawral heeɓe e dow sel gol basingol fawarde e hono kawral deƴƴere e dewrintina keɓagal ngal heɓante jogala fatu ko mono fo holliti hen ɗum du heɓa no latoro e ley kawral ngal
guɓe ɗum wonono dirteɗe plateforme ɗe ɓe kolliti wiide wakkati joni ko ministre ma wi ɓe jalta ngallure menaka ko nde ɗum haɓɓi hoore mabɓe sanne ɓe kolliti wiide du ɓe jalta ngallure menaka nde so ni wona armé mali o wari so haybi nokku o ɓe mbi ino e hono ko signina leyi kaldal e kawral ngal sappo e joyi lewru me ƴaɓɓinon ɗu ɗo bama ko ɗo kanko faha do yo hoorejo nde ɗo walde keɗe Ousmane Dikko faccintine dow hen
koman darda ley haala ɗum juhimen sanne saabe le yeddugol kawral wagadugu ngal dental guɓe murtoɗe nangui kidal e nokkuji goɗɗe ma e walloɓe aduna fo dardaliɗe mbifoɗo ɗe gonno caggal nde karol wanno jeɗɗi lewru me 2014 caggal selgol baasi noga tetu lewru me 2014 nde guɓe murtuɗe nanguno gelle ɗe nde ministre ma wiyali ɗe joppaɗe so miɗen ƴiwa minaka kana yaada e saria kawral sappo e joyi lewru me kollitingal gelle ɗe gonan e hawjinde guɓe gonɗe le majje nde kawral ngal signinande nde signinte nde minaka min goni ndenno min keddoto minaka ile jon fa larme mali warta minen yo min malinkoɓe ele hawjunde larme mali hakkilleji amin mbawi joɗade
en présence de l'armée malienne
ministre maɓe penni oɗo golle ɓe kolliti wiide ɓe mbiyay hono guɓe noddirteɗe plateforme ɗe jalta le ngallure menaka nde ɓe kolliti wiide wakkati joni o kamɓe koɓe dartata tan yella jaam e deƴƴaran warta le mali fo e maggal muɗum eɓe banggue ɗum wonono walde surore hakkude ɓiɓɓe mali fo fa nara damal gotal jaltira damal gotal guɓe ɗum won noddirtirtoɗe azawat ɗe ɓe kolliti wiide le balɗe garoye ɗe ɓe kani hawrtinde to wagga dugutoon le lamorde Burkina Faso nde le ngal ɗo kawrital ɓe ƴewa ɗati ɗiɓe kani yaltinde ley hen le noga e joyi lewru mehandu koɓe kani haldude e laamu mali o wakkati joni o ɓe kolliti wiide oɗo wattu ministre police ma kanyu heji le hen dum wono no lamu mali wobe kolli tay be kala do hen fe hunde wakkati jono yalla be jahle ngal do kawta na be jata sekraba do bayne filtre mi joju modo hello me bemal ande ngal mi noddata face facebook ngo
tamani
Kenya hanken be kuliti widile hejjereji to minisma be bi wonne do bondo goto kanyu yeso nato yito be gonto do won dende be goni e mudu noddetene faso kanu do bamako do be kuliti widu ko on neddo nat ton ko do imminile mobe mabbe gotel yite hono gardien garto nokku mabbe o do do o utti yite fewtude mudu le hendube kuliti widu fadditon wonon gernade ngaji bondi sina minisma be noddon yimbe mabbe dunke ande so ngade mbuti e do bomboje tagal mudu dum wonon walde humini hono kibaru golleji fa yottu yo yalla bibbe malifana kon an kenta mako modube kuliti wideɓe tawda hono ɗati ɗi laamo wonde yaltinde wakkati joni o faɓe cakko hono wakkati fo wirta wirta sukaɓe sukaɓe jaroɓe laawi leleji ɗiɓe kuliti widdu so laamano golla golleji muɗum ana hani ko tawi hono baali haala nane ɗe tawe le ɗiɗo golleji kanko Ismaïl Sama Seko yo secrétaire général nde ɗo walde keɗe ko barke sise faccintine dow hen
seto dabareji piyaɗi fa bitti cuccukaji ɗi sela ɗi dabareji lobbi fa sanne ka faɗi keɓa ɗi juɓɓo kina baali haala nane en ɓe nanne e ley golleji ɗi menen bittunoɓe so men birfinira kar hanɓe meɗen jiggita fa sanne ndenno fa bitti cuccukaji ɗi wawa haɗede kina laamu o hokka sukaɓeɓe golle saabu min ngala golle tawan a tiliki aɗa jogui diplôme ma a heɓay golle a gollowo dun tawan a wala kaaki gollirɗe miɗe miila so ɗi hakkillaji hawrintinama ɗum tan wawi haɗude bitti cuccukaji ɗi ndenno meɗen jelli ɗi golleji ɗi yuɓɓo
walde ɗum wonon yimɓe yoɓe le cercle yelimani ɓe hekke hannden ɓe jiide yimɓe joɗoɓe kabaruji ɗi yoga e haalaji ɗi fuu yowi kono jaam e deƴere wartita le mali fo e manggal muɗum kañe yirwere e sariyaji le henduɓe kolliti wiide yalla hono wittu wittugol sukaɓe cuuɗotoɓe sa jaar laawi leleji ɗi hono ɗum wawi haɓirede caggal muɗum ɓe kolliti wiide ɗum wonon keñen ɗo bamako ɗo suudu ministre hono kumminiɗo hono kulle ko yaltata le leydi meɗen ndi ɓe ballirama ko yaata e millioji temedere e capantati CFA gaɗɗo oɗo golle walde banque mondial kañe e FMI kanko Boubou Cissé ɗum wonon ministre kumminiɗo yigaji le leydi meɗen ndi holliti wiide wakkati joni o ko woni fana mabɓe tan ɓe ƴewa yalla hono ɓe gatta fa tawi hono golloɓe le ɗiɗo golleji fan mbawi heɓude le hen nafa keɓa dow ko woni hen arsukuji mumen Ousmane Dicko
yoɗum golle ƴewtotoɗo ko nayi e usuruji sariyaji fa warde e jawdi e ley cakite golloɓe yigaji leydi fuu daña ko kolla laamu waɗoɓe jawle mumen e ley golleji yigaji fawarde yimɓe nokku o golleji ɗi gaɗete fuu kollitite golle o yalla emo heɓano yuɓɓoro golle ɗe itte yigaji ɗeɗu kañum e laamu leydi ndi fawarde e yimɓe leydi hoɗuɓe ɗon fuu keɓa faamu yo ɗum woni doole golle momin domti wona golle du gawdiɗo yo caggal jiidal hakkude laamu o e ittoɓe yigaji ɗi woni ko ngo hakkillo heɓa minenga laamu ga min keɓitiɗalaji kewɗi fanda ƴengguinde golleji amen hono gollirɗe ittoje yigaji ɗeɗu won tiɗalaji ɗi keeɓi hen fa sanne yo ɗum waddani men oɗo
golle
ɗum wonon sukaɓe jokkolɓe janggoɓe jande dow dow wuure le leydi meɗen ndi holli tan wede ma wuuri e mbawi janggoyde jande dow dow wuuje ɗe to ley leydi Venezuela ndi ngal ɗo kaldal e kawrol waɗi hakkude leydi mali ndi kañum e leydi Venezuela ɓe kulliti ɗon diplôme ngaji keɓaɗi ley ɗeɗo leyɗel ɗiɗi fuu nangue tono yoɗi diplôme ngaji goodi kanko Ablaye Salim Cissé o yo directeur jande dow dow wuure leydi meɗen to keɗe ko barke Cissé faccitiɗen dow hen
ministre mali kumaniɗo jande dow dow wuure o yeehino Venezuela leydawol makko ngol o yiidi e kanankoɓe ton ɓe ɓe tottodiri hakkillaji fa ɓe juɓɓodira jandeji ɗe leyɗe ɗiɗi ley jiidal mabɓe ngal ɓe tongi talki kumaniɗi rondade guenari janggoɓe ɓiɓɓe mali jahoɓe Venezuela ɓe ley banggal jande dogotorore ñiɓude e jande pétrole et gaz kala jandeji mbawɗi faabade leydi meɗen ndi ley banggal yirwere muɗum ɗi golleji garan fuɗɗa e udditiggol école garowo mawri o
sakiraɓe ƴeewa allah hoɗum ni e les réseau ngaji ɗiɓe kulliti wiide to kayito fa hannde tiɗɗalaji ndiyam eɓe jogui toon bete hannde du yimɓele gomɓe ley dende lafiya buguɓe ɓe jalti hannde to ɓe gaɗi to majere kasel rewɓeleɓe ɓe jalti worɓe dowan jokkuno caggal mabɓe kulliti wiide dende lafiya buguɗe sa ƴeewi hannden iɗo wara e lebbinayyi robinengaji mabɓe ɗi fe toɓɓere yaltata toon caggal muɗen gardan faɗo tumbutuɗoɓe kolliti wiide ɗum wonono yimɓele ɓe andanaka fuu ko goni kañum e naati le nokku noddirteɗo ni bikit iɗum woɗɗiri tumbutu ko yaata e kilo ngaji noga ɓe bonni ɗum woni hono réseau sotel mamali tel gonɗo to o koɓe bonni réseau o ko du hollitama wiyede ɓe jaadi e kaaki ɗiɓe tawi toon fuu yimɓele ɗum wonono kumminiɓe kibaru sotel maɓe ɓe kolliti wiide ɓen kosu fa mbara gardinien o ɗum waɗi so jaadi e ɗiɗo kaaki ɓe mbiɗum ɓe moƴƴinta hunde so ni jaam e deƴere wartayi le nokku o to bana matobe kuliti wi yimbe le bombe sumbu won nangaabe tobe jahay yimbe le nayon holtaabe yimbe le nangaabe tombe fodru yobe wuibe be ittobe yonki jidu nangaabe holtaabe gorko goto omo le hen kanko biyi ko fuube fu yobe wuibe yimbe le bondereebe du ko be nanga ton ko holtaabe wakkati jono do won zuzu sar charato ton o nabbi be hono kasutobe kaninabe to ko wodi sobe nanga du wakkande gendarme ngaabe gondo e lohaadi tonde debbe nangi ben tagal mudé ngardam faado sigaso do be kuliti wiide dum won hono yewtere sappo dido bal jowi ngal dum wonono yewtere anka senofobe gombe tombe tan be kuliti wiide dum hani waddi le nogay tati lewru mehndu fa yotto yo nogay ne lewru mehndu ley nokku mo noddata kolon jaba senofobe be yuran do mali do kanye kodwar kanye e burkina faso le hendu be kuliti wi tobernde tuubi debbe tuubi hikande hono jam e deder wartata le mali fu e mangal mudu tagal mudé garanti minirem faado jenedo be kuliti wiide bete hande to mottito be hono dum wono waddu humi non kibaru kebal be kuliti ono golleji mabbe gollonodi tondi le commune mobno detta koni nyokanyo komitogo e kwakuru le hendube kuliti di commune ngaji fulle circle ngaji jennedi dum woni imu gongol be kuliti wiidi dum waddi so hono kebe yimbe le gollobe ton ono sardinge way pamoro e kanye e ko nande mudu so keb muen be secret do kadde nyalom hande do kabaruji meden di ka faande kedde heda do e seeda hon nande do no yowterde ana wodi